You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ola vaasele nei, oloa whātāua I nai le malolo ino nifo po oloa le Dental Health Week. O le whautuanga mai a ina taue lava le tomai le tausinga oloa, e tāua tele le whaamamao nifo e awala I le pulumu I le tāiao ma le afiafi I teimi ua mai ao na tāu mafa I a mawhaia I a whaalau soope whaifai pea I a siaki I se fōma I nifo. A tonu o nisi whaato awa ai se fōma I ina ua amatau na tī ngā ina a unga o se ngase ngase. Ai ole toa tele. Whaato awa ai lava se fōma I nifo ina ua tūla I mai se ngase ngase tū ngai o loa. Ua lima se fulma leono tau sanga le matua o le tamaita I o Francis Donis, ai na amatau na ta ulupe pā u uo na nifo, ai whaato a se fulma leono tau sanga lo na matua.
Having that, you take it out, I lost my confidence. It's different when you got your own thing. It's lesson, a sort of, oh, have I got a lips, you know, a lisp, and do I look nice?
Ona o le tūlanga na o iei o ia, ma ona nifo, ua matua tino uai nei o ia, I le vaenga o nifo lana whanau.
With my children, I've been very, very protective of their teeth. Anyone I know, I said, last course is denture. Try to save your teeth. I've been very, you know, I've been upfront. Look after your teeth.
Ona oitu ai ngā tāu mawhai nei atu nuu, e tele ai le suka I nisi o mea ai. A lewa ai ele le nifo. E vave ona a fi ai, I se teimi vave. Na sa anole fo mai nifo, Dr. Martin Dunn, o le toa tele lava o tangata e to ulupe pa uu o lato nifo, e mafua mai. Ile le tau si ele lei, ile le pulumu ina ma wha amama, wha lua ile aso.
Often the people who end up without their teeth, if it wasn't a traumatic event, it's because of lack of oral hygiene and lack of having checks with their dentist.
Dr. Martin Dunn, o se tasi tali tonunga se se, o lo whapea mai o le pā uupo o le ta ulua nifo, o se mea e o I tangata uma, pe a mātutua. Aina sā unua le whātonu o le Australian Dentists Association, Aitna Irving, e le sa o le nā manatu. E mawhai ona atoa umalavau o loana e whānau mai maoe, pe a le lei ona e tausia.
You should be able to keep your teeth for life. And it's very simple. If you look after them, you should be able to achieve that. So the days of pulling teeth have more or less gone unless it's absolutely necessary.
Le whātonu o le Australian Dentists Association, Aitna Irving. Mō le Dental Health Week le nei, o le whāutuanga mai a I lātou e lava le tomai, e me se lava I fōma I nifo. Whātasi le tausanga o na siaki e se fōma I nifo, se dentist, I au oloa. Tūsa, po olo o le lei, po olo o le le lei, e te taupea o na whātasi. I le tausanga, o le toa tele lava, e te tau o na ta iono masina, masiaki e se fōma I nifo u oloa. I le ngata I lea, o le whaatuanga whaalua I le aso na pulumu I au oloa, I a le ngata I lea e whaatasi I le aso o na folosi. O le isi I tū o loo popole I eile aso si o fōma I nifo. O le toa tele o tangata I lea siaki e se fōma I nifo o lātou oloa, o na o le fefefe I le ti ngā o tonga fitinga. Po o le manatu o tonga fitinga o oloa e ti ngā. Wale toi ti ngā tonga fitinga ona o le poto wha fōma I nei ona pō, ai sili atu ona ti ngā le te leo le pili, pe atu la I maise wha fita uli o ngā onga, ma mātu I ā I o oloa. O ni fō wha apipi, dentures, I ono o I le lima afe tā lā le tau. Mā na sā unua Dr. Martin Dunn, e le e to tōngia uma e le inisiua po o le private healthcare lona tau.
It would be really nice if they could actually claim all of those years between 5 and 10 at the time that they got their dentures. That would make a huge difference to patients.
Dr. Martin Dunn, o le manatu o Aitna Irving, le whatonu o le Australian Dental Association, e le te tau ona whaalangolango I le te leo tupe, po o le iai o sau private health insurance, le tausinga o loa, o nifo tangata umoile atunuu, e whaalangolango, I le whaifai pea, ona tausi whaalelei, i le whaamamā, i le pulumu, ma le folosi, ia ma whaatasi pe whaalua i le tausanga, ona siaki e se fōma inifo.
Most people would be better off putting their money into a savings account, and we've called on the Australian government to consider providing the same rebate that's currently available to consumers with private health insurance policies, to apply that same rebate to people who will save their own money.
Aithna Irving, Ole Australian Dental Association. E lua te sima leono piliona ta ala le tau o tongo fitinga o nifo e kava I lalo le private healthcare I tausanga taitasi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.